Fatou Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangira ijambo.
Bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo, ndabasuhuje aho muri hose mutwumvira, haba kuri radio zanyu, kuri mudasobwa no kuri telefone zanyu zigendanwa. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi ni Papa Francisco. Kuri uyu wa mbere nibwo asoza uruzinduko rw'iminsi ine amaze iminsi akorera mu gihugu cya Iraq. Iraq iba igihugu cya kane cy'abayisilamu Papa Francisco asuye, nyuma y'igihugu cya Turikiya, Misiri na Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe. N'uruzinduko rusobanuye iki? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaganiriye na Professor Omar Kalfane wo mu idini ya Islam kandi ari naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bijyanye na politiki mpuzamahanga kandi akurikirira hafi cyane imikorere y'idini ya Islam. Yabanje kumubaza uko abona uruzinduko rwa Papa Francisco mu gihugu cya Iraq.
Umuntu yavuga ko Papa Francis ari umuntu ufite, navuga ko afite intekerezo muri Kiliziya Gatolika, reka mbyite ngo intekerezo y'ubworoherane yo gushaka ko amadini ku isi, abayisilamu, abakristo, abayahudi ndetse n'andi madini yandi, ariko cyane cyane nk'aya atatu mvuze, kuko agira izina bita mu Cyongereza monotheism, bivuga ngo ni amadini ahuriye kuri Aburahamu,
ku buryo yemera n'Imana imwe,
yemera n'Imana imwe. Ku buryo rero muri urwo rwego Papa Francis ni umuntu ufite iyo ntekerezo yuko abantu b'isi bahura bakaganira bakabana, nubwo haba hari ibibatandukanye nyine muri izo ntekerezo z'amadini zaba zinyuranye, ariko we siko abibona rwose, abona yuko ndetse hari n'igitabo yanditse mu minsi yashize kigaragaza ko abantu bagomba kubana. Ubwo rero navuga ngo uruzinduko rwe nango si urugendo rwe muri Iraq, icyo rugamije nk'uko rumaze kwivuga rugamije gusaba abayobozi ba Iraq, gusaba abayobozi b'amadini muri Iraq, ariko by'umwihariko nk'uko mubizi burya muri Iraq abashiyite na bafite majority nubwo atari nini,
nibo benshi ugereranije uko nabirebye hirya no hino ni 60% naho abasunite bakaba 33% mu bayisilamu bose. Ariko twibutse nyine ko na Iraq ari igihugu gituwe cyane cyane n'abayisilamu, nk'abaturage bayo 90% n'abayisilamu.
Byo ni ukuri, nibyo nari ndimo mvuga. Ikigaragara ni uko Papa icyo ashaka, arashaka ko leta ya Iraq ikuriwe nyine n'abayisilamu cyane cyane b'abashiyite, ko byibura yashaka uburyo irebera hamwe igitandukanya abasunite, abashiyite, abakristo bose bakaba abaturage ba Iraq, aho kugira ngo bagende bibona mu cyo bari cyo cy'amadini.
Tutibagiwe n'abakurde, n'abakurde nabo ariko nabo bafite ibibazo muri Iraq.
Abakurde nabo bafite ibibazo muri Iraq, ko barafite n'intara zigenga mu majyaruguru ya Iraq. Ibyo byose ni ibintu ubona cyane cyane, urabona uriya Papa Francis akijya ku buyobozi bw'inteko nkuru nango se bwo kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi, hari ibintu byinshi yagiye ahindura nango se yifuza ko byahinduka, nubwo bimwe bisa nk'aho byagiye bimugora. Muribuka ko mu minsi yashize hari umwe rwose muri bariya bakardinale bakomeye ukomoka muri Afurika, muri kiriya gihugu bita cya Guinea Conakry, yareguye
ni Kardinali Sara.
nta kwegura kwa Kardinali Sara ntago bivuga ko igihe cyo cyari kirangiye cyo gutanga umusanzu muri Kiliziya Gatolika, nuko Kardinali Sara yari umuntu uyoboye icengeza matwara rya Kiliziya Gatolika ku isi, abifitemo wa murongo twita conservative, wa murongo usa nkaho utsimbarara cyane ku mahame ya Kiliziya Gatolika ya kera, atemera ihindagurika nabwo se ku buryo yahinduka mu buryo bworoshye. Aho rero ntago yahuzaga uwo murongo na Papa Francis, ari nayo mpamvu yeguye. Papa afite rero uwo murongo wo gushaka guhuza abantu ku isi, kimwe mu bimugenze muri Iraq nicyo ngicyo, ndetse urumva ko yagiye mu rugo nka Egypt, ajya mu rugo nka Turukiya, ajya mu rugo nka Emirat z'Abarabu. Nko muri Egypte, buriya Egypte hari ya mosque bita El Azhar
ikomeye cyane ku isi rwose.
Ni mosque abahanga bavuga ko ihagarariye abasunite ku isi, kandi abasunite nibo bayisilamu benshi nyine mu dini ry'abayisilamu. Ubwo Papa yagiye rero basinye amasezerano nangwa se nabyita inyandiko igamije guhuza amadini, uburyo yakoroherana, uburyo babana nk'abavandimwe. Nkeka ko ari nacyo yenda bashaka gukora muri Iraq, yenda guturagiraho mukanya.
Nuko reka twihuta ahubwo tuvuge iki kiganiro azagirana. Mbese azajya gusura Ayatora mukuru Ali Sistani i Najaf, umusaza w'imyaka 90 utajya ugaragara muri rubanda, wibereye gusa, ariko akaba yemewe cyane, akaba bamwumva cyane, abashite baramwumva cyane bo muri Iraq no ku isi. Ese ntabwo byaba ari ugushyigikira Ali Sistani ugereranije n'abariya bashite bari muri Iran bategeka Iran ba Ayatollah Khamenei n'abandi?
Rekenda duhere kuri icyo cya mbere waruvuze ko ari imamu mukuru nango se umuyobozi mukuru Ali Sistani w'abashite. Reka duhere kuri icyo, umwanya we wo kuba atagaragara cyane muri rubanda nango se ngo yereka abaturage, buriya afite ibintu bita mu Kiingereza school of thought, ni ukuvuga intekerezo ziwe bwite ashyira imbere. Ni umuntu udashaka kujya mu bintu bya politiki. Ntabwo ibitekerezo byiwe bimuganisha mu gukora politiki. Ibitekerezo bimuganisha mu kuvuga ibintu bijyanye na iyobokamana, agashyiraho intekerezo uburyo abashite bagomba kuba ku isi, uburyo bagomba gusenga, uburyo bagomba kwiyongera. Izo nizo ntekerezo ziwe. Aho rero atandukanye cyane nk'uko waruvuze n'abayobora abashite bakomeye barimo na Ali Al-Khamenei. Ntabwo bahuza ibitekerezo muri Iran, kuko bo urabona
bo bashaka isilamu ya politiki,
bashaka isilamu ya politiki. Binagaragarira muri iriya structure, iriya nyubako y'ubutegetsi yo muri Iran, aho usanga bafite perezida utorwa. Navuga ko buriya perezida wo muri Iran nicyo gihugu kimwe mu bihugu umuntu yavuga by'abayisilamu gifite kigira amatora akomeye kandi asa nkaho yizewe. Noneho ariko hejuru gatoya ya perezida hakaba uriya bita supreme leader, umuyobozi w'ikirenga. Aho rero niho bipfira, kuko usanga nyine ijambo rya nyuma ari burifite. Nubwo hari wa muperezida utorwa n'abaturage, ariko wa wundi udatorwa uri aho ngaho ufata ubuyobozi nyine mu rwego rw'idini, ugasanga niho ufite ingufu nyinshi. Aho rero niho Ali Sistani we adahura cyane na Iran. Yenda kugira ngo tugire n'icyo tuvuga kuri Ali Sistani kugira ngo abantu bamwumve neza, buriya nawe ni umuyirani ariko ukomoka muri Iran. Ariko akaba ari umuntu rero ukomeye, nk'uko wabivugaga ni umuntu ukomeye, kuko yenda tunagiranyije buriya urabona nk'uko usanga Kiliziya Gatolika igira amaseminari yigisha abantu bazavamo abayobozi mu idini Katolika. Ali Sistani afite ishuri nawe rikomeye cyane, aho najya rikomeye cyane, ku buryo ni ishuri ripingana muri Shia, ripingana n'iryaho bita Komu. Ni ukuvuga Komu nayo ifite iyo muri Iran, ifite ishuri rikomeye cyane ry'abantu biga kugira ngo bazakore iyobokamana. Ariko iryo shuri rya Ali Sistani riri najya rirakomeye cyane, ku buryo n'iryo abashiye bo ku isi basa nk'aho niho bavoma ubumenyi mu kogagiza nangwa se
mu kogeza yibwiriza ubutumwa ry'abayisilamu. Nubwo rero none papa kuri yego ni ikiganiro cy'abantu babiri gusa, ntabwo ari ikiganiro mbese cy'abayobozi. Papa yavuze ko ari ukujya kwisurira gusa umuntu nkaho wajya kwisurira inshuti. Ubwo ariko none se nyir'ubutungane sista niko adakunda ibyo bya politiki, nubwo yego ari ikiganiro cy'abantu babiri gusa bigana nk'inshuti, ariko papa we ni umunyapolitiki.
Nibyo, papa n'umunyapolitiki. Ubundi ikigaragara papa akeneye kuri uriya muhima mukuru alisitani amukeneyeho kukwereka abayirake iyo shusho yuko papa nk'umunyapolitiki yahuye na alisitani. Nubwo barimo kuvuga ko ikiganiro cyabo kizaba ari private, kizaba gisa nk'aho kitari mu rwego rwa politiki, na alisitani ubwo akaba ari umuntu nyine utari umunyapolitiki, ariko alisitani afite ingufu zikomeye. Afite ingufu zikomeye haba muri Iraq, haba ndetse no muri Irani mu baturage pano muri leta, haba no ku isi. Ni umuntu ufite ingufu zikomeye muri kominote, mu mashyirahamwe y'abashiti. Kubera ko ndibuka muri 2014 ubwo IS bari abantu barwanyaga ubutegetsi muri Iraq na Siriya,
tubita umutwe wa Kiislamu, umutwe wa leta ya Kiislamu, yego,
bagamije gushyiraho za leta za Kiislamu. None kuvuga ngo ikibazo cyabaye gisa nkaho cyari cyago, bari barimo bafata ahantu henshi, twarabibonye mu nyamakuru, biragaragara ko bari bafite ingufu. Ariko Alisistani yakoze disikuru muri nke yakunze kuvuga, aravuga ati ahamagarira urubyiruko rw'abashiite guhaguruka kurwanya abo bantu. Bavuga ko abasore bose n'inkumi bahagurutse bakajya kurwanya nyine IS. Ndetse no muri 2019 hari abantu bigaragambyaga muri Iraq kubera ibibazo bya politike, noneho abanyedini baramwite baza bati nyamuneka reka guceceka, hagura kugira icyo uvuga kugira ngo ibibazo birangire. Yaravuze gusa disikuru yiwe ntoya, hanyuma uwari minisitiri w'intebe yitwa Edil Abdulmahed arigura, kubera ko byagaragaraga yuko umurongo ariho nawe utari ukomeye muri politike yo guhuza abayiraka. Icyo rero navuga, Papa Francis amukeneyeho iyo sura y'umunyedini. Noneho ariko nanone ikindi burya kirimo kinakomeye nuko muri uwo mwaka 2014 abakristo benshi hafi navuga majority barahunze kubera
bo muri Iraq
ntambara nyine yo
bo muri Iraq
bahungira muri bya bihugu byose bituranye na Iraq, za Jordan, za Syria, za Lebanon. Noneho muri uko guhunga rero ubu abahanga mu gusesenguramo kuvuga yuko Papa Francis aragira ngo atanga iyo message ari kumwe na atanga ubwo butumwa ari kumwe na Alisistani, noneho bahe ihumure b'abakristu bari hirya no hino bo muri Iraq ku buryo bagaruka bakagaruka mu gihugu cyabo bakabana n'abandi abo basunite nabo bashite n'andi madini n'abakuru bakabana nk'aho habaye Iraq kuruta uko bakwibona mu madini bari.
Dr. Arfan aravugwa yewe arareko ntashira, nagira ngo duhindire ahangaha rwose, ngushimire cyane, urakoze rwose.
Ndabashimiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi na Professor Omar Kalfani uri naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande twagerageje kuvugana n'umwe mu bapadiri bakurikirira hafi ibijyanye n'imikorere ya Vatican ndetse no gusesengura ibijyanye n'amadini. Uwo ni Padiri Venuste Nguyeneza ukurikiranira hafi ibijyanye n'ibyemezo bya Kiliziya Gatolika ku isi. Ubu ayobora paruwasi ya Mutagatifu Francisco wa Assisi iwaterero mu Bubiligi. Asanga urugendo rwa Papa Francisco muri Iraq rugamije gushimangira gahunda yo guhuza amadini no gushakira hamwe icyayahuza. Yaganira na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu rubyiruko rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Padiri Venuste Nguyeneza, kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Amahoro cyane.
Urakoze cyane kuza muri kino kiganiro dusangira ijambo. N'ubwa mbere umushumba wa Kiliziya Katolika asuye igihugu cya Iraq, uruya rugendo urarubonute?
Urugendo rwa Papa Francisco agiyemo ni urugendo rwo kugira ngo ahumurize abe amizero cya gihugu kimaze igihe kiri mu ntambara kandi rero ashobora nyine no guhumuriza no guha amahoro na amizero abakirisitu bariyo kuko ni mu bihugu bya mbere byakiriye inyigisho ya Yesu Kristu ni mu bihugu bya mbere kiriziya yavutsemo ariko rero hagati aho ngaho abakirisitu bakaba baragiye bagabanuka kubera no gutotezwa.
Ni iki cyatumaga abakirisitu ba Iraki batotezwa ahantu bagumbye kuba bariganje kubera ko ariho batangiriye?
Kuko hagati aho ngaho hajemo nyine cyane cyane dini ya Isilamu hanyuma rero basa n'aho bababwira ko batari mu mwanya wabo cyane cyane rero hajemo ibyo bita Islamisme ntabwo ari ukuvuga ko ari idini ya Islamu ariko rero hari abantu babaheza nguni umuntu yavuga gutyo baba Islamiste abo ngabo nyine ni bo batotije kiriziya nk'igihe cya Saddam Hussein igihe cye abakirisitu bari miliyoni na 500 ari ukuvuga 60% by'abaturage ariko hagati aho ngaho nyine haje mu biriya bya Daesh byaje mu biriya bya Eta Islamique ku buryo ubu ngubu hasigaye hari abakirisitu 400 gusa akaba rero byerekana ko kiriziya yabo njyayo muri kiriya gihugu ari kiriziya y'abantu bahowe Imana cyane.
Birumvikana ko bagabanutse cyane wagira guti kijyanye umushumba wa kiriziya gatolika n'ukujya gushyigikira abakristu bo muri Iraq ariko hari no kujya kureba abo bandi batari abakirisitu kugira ngo baganire.
Kuko nyine Papa Francisco mu bintu yiyemeje ntabwo ari we wenyine n'abamubanjirije kuko icyo nakubwira ni uko Papa Yohani Pawulo wa kabiri yari yarashatse kujya muri Iraq mu mwaka w'2000 igihe habaga yubile ikomeye y'imyaka 2000 kiriziya ivutse ariko icyo gihe ntibyashobotse kubera amahane kubera umutekano muke wari mu gihugu. Papa Francisco rero agiyeyo no kugira ngo nyine garagaze inyandiko agihagaze mu bintu yanditse byerekana ko tugomba guharanira ubuvandimwe kuba babandimwe inyokomuntu bose abantu bose inyokomuntu twese cyane cyane rero noneho n'abanyamadini ko turi abana b'Imana imwe turi abavandimwe.
Tubwire muri makeya iby'iyo nyandiko ya Papa ivuga ko twese turi abavandimwe birumvikana ko ariyo ko ari bwo butumwa bukomeye ajyanye muri Iraq.
Iyo nyandiko rero yayise twese turi abavandimwe fratelli tutti ni yabikuye kwa mutagatifu Francisco Assisi wigeze kujya igihe habaga ibyo bita kuwazada igihe abakirisitu nyine barwana n'abayisilamu rero aho ubu ajya gushaka uburyo abonana n'abayisilamu kugira ngo nanone nyine agaragaze nyine ko twese turi abavandimwe duhujwe n'Imana imwe. Papa rero Francisco iyo nyandiko yari yanditse umwaka ushize yayisinye ku itariki ya 3/10 umwaka ushize bucya haba umunsi wa mutagatifu Francisco Assisi ubiteka ku itariki ya 4/10 ni ukwerekana nyine ko icyo ashaka ni uko abantu twumva ko ntacyo tugomba gupfa na cyane cyane nyine nta bintu by'amahane yo kuvuga ngo ndabikorera Imana tukitwaza Imana kugira ngo habe amahane ibyo bintu nyine ntabwo ari byo ariyo mpamvu nyine ashaka ko kuzabonana n'uriya ayatola ukomeye cyane muri Iraq nyine
Ali Sistani
bafitanye gahunda yo guhura n'ibyo ngibyo bimujyanye.
Kuba agiye ku butaka bwa Aburahamu wahuzaga Abayahudi agahuza Abakirisitu agahuza Abayisilamu bwira bumva ijwi rya Amerika icyo utekereza azaganira na Ayatollah Ali Sistani?
Ubuza Abrahamu rero ntabwo ari kuvuga ko Abrahamu abahuza ayo madini, ahubwo ni we se amadini. Abrahamu ni we wabyaye Ismayeli, ni we wabyaye Izaki. Abayahudi bamukomokaho kuri Abrahamu, abakirisitu ni we bakomokaho, abayisilamu ni bo bakomokaho. Abrahamu rero ni umubyeyi, ni umukuru wa mbere wa twe twese. Mu byo numva azavugana nyine n'uri ya Ayatollah Ali Sistani n'ubwo buvandimwe nyine bugomba kuduhuza tugahura, mbese no gusenga, gusengera hamwe nabwo ari uguhura gusa kugira ngo abantu bavuge iby'amadini nyine, bavuge ibyo bemera gusa no guhura abantu bagasenga. Abo rero ndubonaho yashyira mu buryo Yohani Pawulo wa kabiri ibintu yakoze nyine. Hari umunsi iteka wo gusaba amahoro, le journée d'assise niko babyita, umunsi bahurira assise. Yabitangiye ahuza amadini yose, ntabwo ari abakirisitu gusa, n'abayisilamu n'abayahudi n'ababudiste baraje, amadini yose yaraje. Kubera nyine ko ni ukugira ngo isi yose yumve, inkomoko muntu yose yumve ko turi abavandimwe, duturuka ku Mana imwe. Imana imwe niyo twemera. Nta kumero mu muryango umwe, nta mahane yagumye kwawe, twagumye kumvikana.
Kenshi abantu bakunda kuvuga ngo biroroshye kuvuga ariko kubikora bigakomera. Wakumvuga ngo duhure dusenge, dusengere hamwe, birumvikana, uri umusaseredoti n'akazi kawe, ariko unyemerere nkwibarize, nkawe nk'umupadiri w'umugatolika, padiri mukuru wa paruwasi ya Mutagatifu Francisco w'Assisi, wigeze na rimwe wemera yuko abayisilamu n'urugero basengera cyangwa se basengerwa muri kiliziya yawe?
Hano rero aho ntuye ntabwo bahari benshi, nta moske ihari, ntabwo tubona mu gihe cyo guhura. Ariko rero ndakubwira ko hari ubwo abantu b'inshuti z'umuyisilamu amaze gupfa basabye kuduhura tukavuga isengesho, kugira rwose narabemereye turarivuga.
Murivugira muri kiliziya yawe?
Muri kiliziya rwose, muri kiliziya. Hanyuma rero hari agakipe nashize hano kugira ngo tujye tuvugana ibibazo nyine byerekeranye n'idini, byerekeranye n'umubano, mbese uko abantu tugomba kubaho. Hari ubwo rero twigeze kubara igihe amezi ahagije dushaka abantu baturuka mu madini bakatubwira ibyo bemera n'icyo bemera. Icyo gihe rero hari twagize igihe nyine cyo kwakira umuntu w'umuyisilamu, batubwira iby'ukwemera kwabo, uburyo nyine isilamu nyine imeze. Icyo gihe byaradushimishije nabo nyine kuba twaramuteze amatwi.
Dusubire inyuma gato ku biganiro bya Papa Francisco na Ayatollah Ali Sistani. Ugenekereje ni ibihe byemezo ubona bakwiye gufata mbere muri ibyo biganiro n'ayo mahuriro y'amadini yose?
Icya mbere numva ni uko nta bintu by'urugomo bitwaje Imana. Nta muntu ugomba kugira urugomo yitwaje Imana avuga ko abandi batemera neza, batemera uko byumva, uko bishaka, akaba yajya gutema abantu, yajya kubarasa. Mu bintu cya mbere numva bazageraho. Hanyuma rero nyine bakareba nk'uburyo haba za gahunda bajya bahura amadini kugira ngo nyine bagaragaze ko hari ubumvikane, bashaka uburyo bahuza imvugo n'ingiro, kuko twese turi abana b'Imana imwe.
birumvikana ko guhura kwa Papa François na Ayatollah Sistani ni urwego ruri hejuru, ariko se uwo mwera wakwira gute hose? Birumvikana ko wowe wabitangiye muri paruwasi yaba, ariko se byakwira gute muri diocese, byakwira gute ndetse no mu miryango remezo, kugira ngo abayisilamu, abagatulika, abayahudi, ababudayishite n'abandi ayo madini yose asenyura umugozi umwe asenga Imana imwe?
Byashoboka kandi hashize igihe kitari gitoya hari icyo bita dialogue interreligieux, ni ukuvuga nyine ko amadini yahura akaganira akabonana akafata ibyemezo bimwe akareba uburyo yakoroherana, atari no koroherana gusa ahubwo yanafashanya yanakora afata imigambi imwe. Ibyo rero yurebye mu mateka hose nyine abantu bakunze gushaka cyane cyane bibatanya, ariko rero mucyo ababemera Imana twagombye gukora nyine ni uko tugomba gushaka ahubwo ikintu kiduhuza, ikintu kiduhuza. Ubu rero mu bintu nyine ahubwo nakongeraho, kuko Papa Francisco hari ukuntu bamwe batanamwumva ahubwo, kuko hari imibonano nafitanye cyane n'umukuru wa Isilamu muri Kairo muri mu Misiri. Bahora nyine bahura cyangwa bakavugana kuri telefone, ndumva yarabitangiye, ariko yewe wa mugane n'ibyo hejuru ntuza mu miryango remezo muri za paruwasi naho twagombye kureba ukuntu dukorana tugahura tukagira igihe cyo kuganira ndetse no gusenga, twagombye kubikora
ku buryo mu myaka iri imbere uzajya usanga abayisilamu n'abagatulika n'abayahudi n'abandi bose basengera aho muri paruwasi yawe muri kumwe,
cyangwa ahubwo tugahurira no muri muske.
Padiri Venuste Linguye neza, padiri mukuru wa paruwasi Francisco Wasis Iwatero mu Bubiligi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze nawe, shukrani. Urakoze padiri, shukrani.
Turagushimiye natwe Venuste Nshimiyimana na padiri Venuste Linguye neza, mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi aho yasobanuye cyane ibijyanye n'uruzinduko rwa Papa Francisco mu gihugu cya Iraq. Namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi, nongeye kubashimira kandi namwe mbasaba igihe cyose kujya mutugezaho umusanzu wanyu ku bibazo bitandukanye biboneka aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatwandikira kuri adresse yacu ya Facebook Radio yacu VOA. Ni ngombwa ko ibyo munyuramo, ibyo mubona, ibyo muhora nabyo mwabitugezaho natwe tukabisangiza abatwumva buri munsi. Ndabashimiye, mbifuriza kandi gukomeza kugira ubuzima bwiza aho muri hose, cyane cyane mu bihe nk'ibi isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mugira amahoro n'ibihe byiza. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 293 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kwa